Minuzi mingi la umba pote Halivo funga na npandisha Halivo seti kaku kwa kuchoma Badman minatandika Sikia kitu kama radi, radi, radi Shia call me papi, papi, papi Sikia kitu kama radi, radi, radi Shia call me papi, papi, papi
Nankuli anjuku ndege mnana Baby shika maukuta ukinama
Uga toto mali soft ya panabishana Tunapiga na usiku mpaka mchana
Naso manga zote DM 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 za madem na mashem shem Shem shem
Sini cheche nipe game 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 game
Agadi money and the fame 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 fame
Serikali ikisema utatoa 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 Cheria ikisema utatoa 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 utatoa
Serikali ikisema utatoa 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 Cheria ikisema utatoa 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 utatoa
Yeah, nitakunywa kitaka kumwaga maji Kwa bedi leo mimi na wewe so mimi mazi Mindo mafuta kiboko anazi AKA nzi ugonjwa wangu mavi Njoni kufunze kuikoki pisto Arafu njoni kufunze kuikaza kiko Yani ni puwa nataka jicho Kizimkazi na hapa ipo
Yo, what's good Tatiana Kitambi ilo kumo tawe sana Anataka bando cha Tiana Akivuwa blozi shatiana Ile uterezi prumbaga maga Mtoto badi nane joni madra Yes, nakula vyote bilo shaka Kwa bedi ni mwendo vipara kala maka
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa Cheria ikisema utatoa, 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 utatoa Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa Cheria ikisema utatoa, 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 utatoa
Paipunzo nsezi funye kazi nyoke Gani na gubugu mepaka motoket Kumunyigo tumpo na mninga batali Pankugan, menkugambo wigana na ye